kwatu nechirambika tomukumikiriza yali wangula nange banga lyengumye libadde pamvu kyekiseera ntule mu ntebe nakusuubiza akira kumataata wansuubiza okukuddira mbigere banga ligenda ndaba togooka ye taatuufa ddi nkusikire abaana b'abalenzi bafa baggwawo kaakano nsigaddewo omunti bwefaani akusikira ava mu ntebe ntuule olukula luyonko waalwo abaganda baagera taata obusiika bumpe kati n'ofiira wano bayinza okubunnyima
balugero okuzaala kujagaana kyokene wange ndaba kufuuse kusiitaana eyandibadde yenyumiriza mu benzadde luno oluzaalo lwansala nali mmanyi nti kenzadde omwana ow'obulenzi nfunye anandabiirira mpaka mu bukadde mulabe omwana gwe neesiimisanga kaaka n'obwakuzi afuuse muteego abanga nsabira n'okufa atwala ebintu ebyange ebyennejira muntu oyo naalongo wankola bubi okufa mu bwangu wandibanga onoomwana wamuzaala mu batuju simanyi anonye jambiya balirwana mu nyamba omwana tantema
taata olwaleero kawangamudde bw'olemerako nja kutema ku bibiri entebe eno n'okufa taata londako kimukati gwe wantikanga ebitiibwa mu b'ekika n'onnanga n'emikwano gy'oyita ab'ekika abamu bajjamu na busungu nti asikisa atya omwana agwazadde nga tulaba abamu balina bulaaya basongola amafumu beetegeekera okudda mpasiteringi nga tebannatuuka baligenda okudda nga nange ngivuzeemuko ye taata kankubuuze wano bakadde banno bafa gwoli vampaya nga tofa ebintu ofubyo bitunda abakadde ba wano nabo bayomba taata ogamba kuno kwe kwaffe abatuuze bagamba mbu twava bwanda taata ekituufu kiki
nga tonnantema lubale gwe mutabani kakano akuba okimanyi nze mukaddewo ebintu by'olwanira kimanyi nakusuubiza naye eriiso ly'omukulu era nalengera nalaba nti oli wa mugaso okukira baganda bo nga mmanyi nti bwe ndivaawo teryajja kubanyaga naye bwe nalabye ebintu bifuuse bizibu kwe kutunda byennina eno nsobole okubawonya yo ne mmala nfiira wano bayinza n'okkuziika lw'enziikwa abantu bakunonna batya mwattu bazibu oli bwawala n'omukulu era n'omutaamuwalana kyova olaba nnakuzeena amaka ennakaseke ti bwe ndifa ne babikaayanira atobolwako woosula otegedde ekintu ekyo eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba genda oyite ssengaawo yitane bannyoko ojje nkukwasa obukulu
kyekyokaze eisinga kyewasoose tulaba kati awo tuli bakyali eyo suwaddiru kaŋŋende muyite kaŋŋenda muyite
obago wabikola tuzaala mibiri emyoyo n'egyawukana egimu giwa n'obutwa abalala agenda ku ndagu n'aloga muzadde we mbwafa agaba nebyalesa olaba kapa oluzaala abaana ebuuka n'ebagwamu emiyeyo gidduka muyige ngaokkezesa be muzaala ono wange namutega busika kino ekyana nakirabirawo mbuuta kiriba namulamwa kyova olaba nakikiinako nekirowooza nti ndi mulalu era kati ensonga y'obusika maze okulayira njiwadde muwala kyana gwe nguzaalukuse lubona tokwatanga ku byange byendesi ye n'obikwatako ne bwe ndiba mu magombe ndi kulinnya ku jjoba nyine kyensabira kufa yigwana gwe oliba olaba kaki vai mwanyinaze vai kankisale allahu akbar
kano leero nkakubidde basomesa simye nyonye mirimu je mukora banji bakoze ne puliranga bebaswa yakola chiti chadala tasimibwa mwabane ngalenga lozi ulire fetu sima basomesa neti sobu baka wabasomesa kayimba kanyuma zakaire dobozi labasomesa era nawe che wayitireyo bado kitali okumanya n'obugunjufu era bayine yatendeka aba bafuza abasiba batugwira n'abacawe n'abasutibwa mwabane ngalenga lozi ulire tuyimbire abasomesa